EMP Records.
Uremangu genje ikure mari ara ikurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compared to my woman ulivyo mzuri kama dori roho yangu tabani toka zamani bado ni wewe natamani
patanga meze kini love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe
na mwona tunagombana na bisha na pigana
that is so funny
niwe napenda nataka na sina mwingine
that is so funny
nobody else that is us you wanajua we ni wangu I'm gonna marry you one day
it means yours never Sunday baby but you know but our song is on repeat saying I love you darling don't get me tea out maybe still I will love you baby ukinitoka baby nauma na mitakonda
cause nobody compared to my woman ukiuliza majirani lakini wewe natamani
leka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe
ni bahati tena na Bruce Melody Rwanda to Kenya tuwape melody uya mangu genje ikure mayari yara ikurota
kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe patanga meze kini love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe